sakiraɓeji ɓe jam ñalle moɗo ɗon gonde heɗade studio tamani ona bisimillah ɗon gonde heɗade yewtere keƴƴanade neɗɗaku dokkode haala himɓe jeggitaɓe wonɓe tiɗallaji fa yettade hono ɓe himɓe ballirete e wonɓe hedde mabɓe. Kikiɗa komin kalan haala sisiliji bisimingol jaɓɓitagol wallugol e ɗoytugol fa keɓen famugolleji gondiɗe waɗanede ɓe himɓe wonɓe e tiɗallaji ona e bisimillah anni sembe kabaruji e nde yewtere fabodiren mali himɓe linta ley muɗon egguɓe ana ɓuri ujunaji temetato e capanɗe jeɗɗon e jeɗɗon yurɓe ko ɓuuri hewde fuu leywuddu e saaha leydi meɗen ndi ɓe jooɗiɓe le gelle bisima ɗe ana gondi e wadde e bawɗe mumɓen. Yalla ana keɓa darno koye mumɓen banggal neɗɗaku e keɓal fayi e tawede ɓe gon tiɗallaji heɓugol golle e jaɓɓugol himɓe e sakkitade ɓe no moƴƴiri. Sisil ɗiɗo ɓo en kalan haala hono ɓe cakkitirte ɓe himɓe egguɓe e ñongitiɓe. Yalla ana bisime fa gasana heɗum woni ko hani waɗede fa ɓe naata himɓe banggal neɗɗaku e fina tawa heɗum woni koɓe kasindini fa ɓe jooɗo fa gasa e kanko andinɗo kabaru neɗɗaku Hamma Guindo o notto ɗi landi ɗum woni ko min mbiyata invité de la semaine. Koɗo hannden ana wawi laatade e kisowo janngo ngol bandol wona haala ɓola tan sabi le o wakkati mo himɓe cendete yoga faƴitete dardite e guite bonɗe. Min kalan haala ngol bandol kollitowol nafa koɗo e holto wiide koɗo hannden ana wawi laatade darantoɗo kabaruji kewɗi janngo fa keɓen korogol bandol e keƴare meɗen gonɗo to baye gara to o lanodiri e gorko mawɗo goto cayiɗo gonɗo le ndi gendi noddirteɗo Oumar An. Sakiraɓe ono bisimillah e yewtere fabodiren nde min Ousmane Niali Bouli woni noon ɗo to ɓoggi janɗe to ajaratu taraware tawna en toon ley mali himɓe egguɓe limtaɓe ana ɓuuri himɓe ujunaji temettaton e capanɗe jeɗɗon e jeɗɗon ɗum woni ko holliti wiide gollirde mawde direction développement social et de l' économie solidaire ɓe himɓe egguɓe ko ɓuuri hewde fuu ana ƴuwra le gelle menaka bankas bayengara duwansa gawo san fa yettade e motti hono hani waɗede fa ɓe egguɓe naata himɓe banggal neɗɗaku e keɓal tiɗallaji heɗi wonɗi ɓe kawrata fa ɓe keɓa golle hono himɓe jirataɓe fa keɓen jaabu ɗi landi anni e jantore intal agbilalla dow faaba muya heƴaɓe amen wonɓe le nokkuje ɗe e faccitinɓe jantore nde yo Mamadou Sama Sy koye Aly Cissé.
Yimɓel jaɓoɓe bisiminde yimɓe ɓeɓe anda le nokkule mu'en heewa sanne ittoɓe fimu'en du fa fawo honoroɓe mu'en yella ana heɓa gurdam lobbam kañum en du heewa ngal e laamu muttito nokkule kewɗe dame mu'en uttanama yimɓel egguɓe iwde jonde mu'en. Ko yettoto temdere yimɓel egguɓe iwde jonde mu'en kañum en woni sukura gonduɓe jokkitade tomdu golle mu'en ele hakkille mu'en baltiɗo yallana heɓa seeɗa ko tammo e juuɗe mu'en fa darano saɗɗa galleji mu'en. Nam holitiri wiide Oumar Bari kanko woni arɗo déplacé en sukura sévaretou
hewɓe faabama jannginama ɗum yehugo kadule moƴƴingol sabule waytingol ñamduji eko nande muɗum ɓe mbara temdoro yimɓe woɓɓe nakkinni golleji cewɗi hono jaaguji eko nande muɗum.
On ɗo golle déplacé en ana hayɓa sanne iwrto gollirgal kumaniɗo himme yurmere nde laamu mutti le wi goto e ndeɗo fedde kumaniɗo hunde fuu ko woni yurmere le ngal ɗo gollirgal ɗo woni Boubacar Djembe Dougou Diallo immadaraji kewɗi woni koɓe gatta yalla ɓenɗo yimɓelle ana heɓa jangguinede golleji ko latto sababu e juuɗe mu'en heɓude kañum en du ko golla
ndubo ɓoyirtani noon ɗum ɓe ɓeydata ɓattade jamare nde ndenno onɗon nokku o dabare hani tewtede hono dawrude nokku kamɓe koye mabɓe kinnoto golleji nafuji banggal dumugol ko ɓuuri hewde ɗum garoɓe ga ende ɓe yo maroɓe dabaji ndemoɓe e awoɓe ka juuɗe ɓoloɓe jottoto e nokku o fawde ɓe tawratake ndenno kamɓe kuriji mabɓe foof nakasidini faabede hultini tan golleji kewɗi mine pawtoɓe gondi wadde
bajangarato yimɓele egguɓe iwde jonde mu'en gomɓele ɗiɗo nokkule ñande fuu ɓuuri wawande hoore mu'en. Nam holitiri wiide Seydou Yano Guey kanko woni arɗo yimɓele egguɓe iwde jonde mu'en le nokku moɓe noddirta tum Atete Bougou le wimako jandeji kewɗi ɓenɗo yimɓel waɗana banggal demal fayetto jaagu yalla na heɓa daranade hoore mu'en.
Caggal hitanima duuɓi ɗiɗi golle jon e gese ɗe ɓam tan fimaɓe baraɓe ɗum ko ɓuuri hewde jonte kewɗe gatta gala golle en keeɓi faaba ONG ngaji yogaji banggal jaaguji ka ka kalis ona famdi heddo nokku do jorodo dum non nawaki
bo yoro fana man nako
le wi kanko Burayma wole gam kejaado ameri haabe le nokku o yimbel egube ude jonde mo em wom ko golla jaati le ngallure bajangaratu le wi mako hewbe ben do yimbe le ngalluje mawde hono bajangara jodi
aujourd'hui c'est
wakal juno mo baw jaati wi de be egube be yu sarabe amen denno eden fuf jeyda e be kafne gulleji hono zardinagal e mahugul chuudi e cialta ko fi nadde golle denno grangal mabbe latan gi men jaati be daari den golloobe urobe nokkuji goddi wardi sato muti wardi sabbe dona dumi ga en do yo nafaka modo e grangal mabbe kultini tan ene ma fuf lu gotum joni
be do yimbel tampube le nyaloma hande o kanyo en ka jikke mu em bonay fe yorosoto ka nom holitiri wede Amadou Goita goto en jubbino golleji bala societe civile yorosoto
som dans une zone agricole
le nokku demal ngonde mudum ko buri hewde déplacer be fuf yo ndebobe denno e be jogi ko kinno e mesalo ga yoroso wonno kinni be golleji gesedi wobbe na kinni maral dabaji to kuritu na robbe na kinni jaguji e mesalo yeyugul kosam worbe do na kinni jaguji cewdi denno be fuf denko hinni yalla ndude hajuji mabbe
Boubacar Tangara yo déplacer goto jodi do masina na heba dubi didi jom perdo ngeni mudum kondo sabi rafinde naagu le seda fo mako o holiti wiide sabi mojjere yimbel jobbe bisiminde be de on do nukku ko hebi wadde jaagu way tuskoy ko hebata e mudum seda ko wallata mo daranaade sadda galle mako
ba na masina ya
woni ni gamasina ngum buti chotta be barki sababu be daranaade al musataaji kure yo
ambi re sando non bi no
Lewi kanko Drissa Traoré ardo développement social le cercle masinato yimbele egube ure jonde mu em hewbe gombele on do nokku le nyaloma hande o leedi ndi rematani yimbele gombe tombe kany em hokki dum en
ana wodi ngado bu jaguji kany kinibe maral dabaji hono nay e bali deno kabar do déplacer en gamasina ga yo sede sede sa pawoto be kewa fi bangal mudum
golle ko beedo worbe kany rewbe wotale on do nokku darne mudum ana munisan kadi yo jiaado buura sadda mako e sadda sukaabe mako fu e le golle yeyugol sabune o hebata e mudum yo rosoto
ngabara e jagum senude
wo so e kanye pumtar ngaji chaadi jeyam kilembe sato ngala godo fu amen ko hinni yalla pati fi ilo e faabaaji kabal sedda dum arahen
mission tinde tam wiide walude yimbe le egube ude jonde mu em yalla na heba ko golla darne mudum ana munisan ni bangal hewtugol jam kay deejere le region ngaji amen di nom holi wiide khadima em ande
sakirami de milon kebi famu e de jantore kollitonde e ko be himbe gondi wadde e tidalaji di njugi ka fu e tawere be gondi wadde bawde mabbe fu e pippa yalla e bawana koy mabbe fay e tawede be kawre e tidalaji kewdi handan le leydi meden malindi ujinaaji himbe woni mursube jawdi mubben fu rewbe worbe egube nokkuje mubben na yaade molawade nokkuje godde wattu yoga e be jaatoma e be garatu an ka bisimigol be himbe wana ko yafi wattu yoga hakkunde kulol hakillaaji bondi e rafi bawde wedude juude mun be himbe wattu yoga wana ko yafi hedon heddi e nedda ku meden sini en uddini damude be himbe pawbe jikke mubben na dow meden tiatir goto min gadni on hakkunde takalem en didon goto ananudire Hammadi goddo ananudire Zabiatu nena li halaji mabbe di be kuliti en nafa ballundiral kedden ko Zabiatu e Hammadi ngadi le o tiatiru
Zabiatu ayi hobbe warbe deene meden de eggube kase ibn dara hewde de
Hammadi wana be sagira meden malin ko be na be juay nokkuji mabbe kambari ne weli be koy be ju ton kambari tidallaaji
ngonga be ngaram be jodo do ciagal mudum ene faabo tobe nyandu e yardu
so tawi an juuno tumutu na moti kambari dido tidallaaji ari yidi min padditena na min joppide e tidallaaji ma
ngonga ka e ngala bawde hono paabortoden be
faabaade wana jogade ko heewi ka jabude feccude ko jogi faysa ana famdi kambe be mursi cuudi mabbe leedi mabbe won faysa kira mabbe heddibe hen ka ene en gondo jam tafon dundu yo hebude
ngonga jaati mi e horan ko jiim cugle goril pamaril an yara koyde bole ko fa hakkilan jippi e cugle an gorel ngel
lelle fuddu daño ko ngada hokkube faysata e gabbel maro na daño ko ngadan daabe fa pudda
ada andi mi jaati mi yaham jooga e bundu waram hokkabe mi halde mabbe du
ni dum woni mali jabbade e jaudi fecci dede ayyo be egube kabe ngana hobbe be malinkobe honnoma e no amni
ah e be to meden do ka e nokku mabbe du be ngoni
zabiyatu e hammadi mede mila halaji modon di pamama e tiagal hanna e fa hande non himbe sakkitoto mina bisimobe doni egube warobe le nokkuje mubben jukkinan wallude be himbe e yoppe nokkuje mubben sabe rafindena ko anja to gojoni ko membiata invité de la semaine on bisminde ne goto on andi le leydi me andi egungoji ana jokkini fa handen himbe ana jokkini yoppude nokkuje mubben do tiwtugol jom en kaborde be himbe ana jura jati watti jogo le leydi goddo hono Burkina fay ko sakiti joni dum le gallure korole region Banyagara on le lewru jabendu himbe hewbe e jotti le mudon be himbe ana kasin dini cakkite fa gasa le on nokku be egube na nyongitibe yalla ana bisme fa gasa sana hedon ko hani wadede faabe kebo e natta himbe bangal neddaku e fina tawa hedon ko be kasindini faabe kebbe njoddo fa gasa fa kebben jaabudi landi e bisimi do kanko andindo kabar neddaku noddinte do Hamma Gindo le halaji makko Gindo holliti en be himbe ana kasindini wallede doytede wedede juude yalla ana jiggedati dallaji di kawri e jabbade di kede ko lanendirmi e kanko noddirde Hamma Gindo o bismillah ma Hamma Gindo
jamnyalli nyali bula nyalle jam
e a jaraama e jabude notade noddangu amen le jantore kidino den do joni min kali hala natal himbe egube e hakkilo maada hedi woni ko hani wadede fa himbe kollite yalla ana bisima fa gasa be egube
a jaraama nyali buli guldo landul na jogi nafa sanne e o do wottuti alaji den no faminde jamare de bangal la bismugul deplacer en na jogi nafa mawdo li alhali mo woni e mudun leedi mendi sabe dum witan metti do yimbe seminan dun faabondiral denno anhaani jaati nawtorden neesuji meden e yottaade yimbe yalla humtande hore gootuma ku hakkunde bibbe leedi ndi rentinde e golle o mobbe e kagne balede dum do yottaangal meden guldidi ardibe nokkuji di nawtorade radioji e demde meden yalla sakkaade basiji e seminde faaba hono hunande han jaati hinnaade bibbe leedi ndi
ciagal holito ngoji hedi woni ko haani wadede
hono dum wuwi yede kaddi ana e kulle de fuf denno famingol gol tan hejata yum gonga e dum sambina gondal hakunde jamarende ka anhani golle jokka hala sona dum no jamarende ngotan holade denno famingol na mudji ka dum yata ciagal gulleji hakika denno ko yimbe le kinata ko fei no haniri e gubebe yu sabi alhali yogaji bilidi e sinuji e sifaji hono gulleji mabbe e ko nande mudum
ciagal do hedi woni ko haani wadede fa ardibe jaleni dinankobe humini be fina tawa kollite fa bisima e himbe
rentinde be do e golle o hana fe yebede sabi darande mabbe le nokuji di ka yalla dum do nalato ana hani kina dan be tawe wona tan halaji dum lato dun hunde de dumoto dun e yata fe ciagal hunchanglo hore kulle dinaji e fina tawaji
Gindo e landol le ciagtotongol golleji lobbe hedi woni kandi wadede himbe kan tugade do mudun bangal holito ngoji ciagal bisimingol be e gube
misal golle mojo bibbe leedi mali mo wawi tugade mudun le bismigol deplacer mb yo buri fuffo bangal fa hande nesuji e finatawaji hono dindiragu jodo halaji fa bondiral eden mbawi dun nawtorade reseaux sociaux ngaji radioji grengaji nyaybe meden be dade hen wottu idi e yambireji kawrute furuba e gonande mun den
invité de la semaine sociologue andido kabane dak Hamma Gindo woni mo kebuna den lanondirido e makko e mbiyam Hamma Gindo a jarama e jabbude notade landi amen
tiaw tiabu nyali buli onon kani jotede e ko lato don sababu yottinde halaji am wilidi e kabaru tiddo hono imadara famingul e kanye alhali deplacer en li mali
merci bien
Hamma Gindo ay tiabu mi la sakira bon kebi famu do ko Hamma Gindo holliti en don fabondiren wana sede foji mettudi tan le nde yewtere gaaja tiji e gaaci du ko waawi wadde fa himbe be jeggita tidallaaji di kawri ko waawi yewtinde dum ben ana jabbo le nde yewtere joni en jotte ko mbiyata artiste invité de la semaine artiste mum ki be handen mo noddire Ali Diallo mo anditere bultuf do no inde makko artiste yakko o jimowo o bomowo mo wada teatruji mi landire makko o telephone o holliti en hono o wardi e jimi e hedo ko wondi wadde le golle artiste yakko kedden ko landondirme makko
artiste invité de la semaine hande ne kebindiri suko duansa goto en dokkam mo hala o halne en hono o noddirte on jokka inde makko e yettore makko e artiste yakko hono o noddirete
assalamu alaikum suudu baba mi joodo mi yitti on fu miido noddire Ali Diallo e le artiste yakko miido noddire bluetooth
d'accord no inde ma artiste yakko bluetooth bluetooth da way halinde min illa mande puddoda jimi hono ngardoda jimi
ngonga jaati weli kan sanne landu mangol mi fuddi jimi 2009 pardon fuddude jimi mi bomannodo mi do wada theatre ha le ko ngadano mi theatre do mi do yima jimi fulfulde a fami ha den won jimo ngol jimumi e theatre mi ngadi de jimu mungol ande won bi do ngade ko sab mi yimata ande njami sevare njaltinimi jimul an arande ha ya njaltinimi jimul arande ande yimbe mbi wallahi jimi ana mbeli amen jokka kontinimi e jimi di ka fa handen kay mi do golla gollan ototu ka jimi di burumi nayirade joni o kay
buldu fa holli wi de jimi di burda nayirade do mun joni fa ya tawede ono ara wada tiatiru jidu neno jimma di ne de woni ko di pawi irun kullitata himbe jimma da di
jimandi ana pawi mi yima no adnar ndu wori e kanye no jeunesse wori e kanye no gelle men ngori fu jimma mi de yima do mun ka ko sakiti joni dum ko buri hewde fu ko jimma mi dum himbe ana biya mi yima nabe mi de yima na himbe do sanne tan
gilla da yimude fa warde handen do way hultinde min nafangaaji di kebuda kanyen tidallaaji di kawruda e do golle on
ngonga mi do way haldi ma jaati mi yiti tidallaaji en sanne sanne parce que nde puddano mo golle si yimbe fu kaali jenni kaali ngati hunde fu me de yetta Allah me de yetta debbo goto mo wi'a Aissata Tamboro kanko wadi kan e gollan o courage o fatmi noto yimbe mi hinno golla ko neddo bingel adama ko cubida adi de yonki madum tinna gollo do majjum sa golli a yidi golle ma fu Allah na walla wallahi nafado alhamdulillah Allah mi hebi hebi fam darni galla jati mi yibi suudam fam fleki do jimi alhamdulillah Allah mi hebi jati jati
d'accord bismillah en ile putta yimude ne eska wadi album na e morso ngaji na hono wete mixtape dum tan woni ko gatta
ile putta mi yimude kan wadai album mi wadai album ka sey tan wadai ne mi langi ni fam watta mi wadai tan foto zene se do wanza o woni foto la mun ko te do wanza den woni sudu baba sudu baba salam alaikum sudu baba minen ka mingi mobe non koy ko mingi ko minani fu min kalan tino den mo ine sudu baba enen bay mo ininde sudu baba enen goni senesi sudu baba ta do me fay goto mo ina nangondire imo den ngolena fa ku buto ba fatundo mem tay fatundo mem fay goto wara let me do ya do buri wadde fu ya fu ko wo ba ma goto yurumini enen tinno den nangondire sudu baba e mo in
nen kare ngaji meden se wana du heltan do men du woni ko nyidu mi halude se wana duanza won gereji inde duanza won fa nokuje tino den na kai be duanza se kai bi duanza enen na fata tino den na ngondire ye ye sigira gala je duanza be chogo mina pato alla waro se duanza kasai pato zene se duanza
don caggal dum projet ngaji di won en jogida
caggal bu e mi wadi mi do wonde projet goto hono won juube wuroji mube kabaru bangal bash o ngari do mede anni wadde fijirde hono famin kollabe min fumi sago woto do majjum min kollabe mi inna goto mi abba goto sabi sini neddo iwi wonko ittu dum wuro mum wadde dum fu dina kolla dum do wadi do ko hani wadde ko foti wadde e ko fota wadde ay dum mido fondi journée mum dudundu mido fondi wadde le duance do mi wadi dum rawani hikka dum mi wada ini woni dum ani ngajan ko anni mi wadde jaar jaade
buldu fa la hani yete do o golle e wallude on himbe yube nokkuji mum en garbe njodi le duance na joka garbe njodi be le nokkuji godde sabe tid allahji de e joka en jukinan kabaru mudum émission o kabaru himbe jogi be tidal laaji na himbe jokbe nokkuje mudden sabe rafindenaago o e nena joni hakkilo maada himbe dubbe nokkuje mudden gari joodi le duansa na joodi be le nokkuje godde e hedu woni ko kaani wadenede
ko andumi majjun tan sini a jiwi wuro ma a wari duansa le premier chose min puddino min gonnodo walde min famin darto MSF malligu go o kay be chawre tafo dido belmu ndare no hakkilo mabbe joddinire tato belmu e ndare do be jippo se be ndari do be se be ndarnama do be jippo be yippinama ndare hakkileji mabbe ndare kulleji torraji mabbe fu yimbe ndara hono puti waddude fu miden ngad miden bo wadno dum rawani famin ngad nibbe fijo do majjo jaati jaati
nanno imma daraji di ngadon di wonko nafi wonko jida hen ko walli be fa be bawano koy mabbe na fa be kebbe nate himbe
wo on jaati won tabi on wakkati min kebi IRC walli nomin DRC walli nomin MSF du walli nomin e kabaru mum le min gadno duma nimu ndel hebe fu ko mbayi du gadnimi won kokube daage won kokube sabunde won kokube kadule fu wadi mballi min jaati
golle mon gasi ada andi nokkuji neddo en joppudo nokku mudum kay ko hasindin an heewi on gadi onon du ko bawdon ka fu halaji maada di no fa joni hedo wonno ko e kasindini hedo woni ko be kaani wallirede fa handen
ha nyamri ndidu e be kasindini sabe fa hikka tid allahji gadi fa heewi do ciudi mbobbe ke le brusu ngaa duanza di e le duanza fu tid allah nyamri jaati jaati dum do eba kaani eba kaaja sanne
ay no jirda be himbe ni e hakkilo ma eske himbe duansa fu ana kursini be ana mbisi mabbe ana chakito be fa gasa ana ngada e boddum en ka fu wallude be honno baawiri
ay no jaati hebe fu na ballira be fay won kokko babe do be jippo won kokka be gese do fay won bambe do himbe do jaati fu be naati ndiri e himbe fa sa wari jaati atama anni fijireji duansa fu be naata hen fay joni fijireji wattere duansa be golle
artiste invité la semaine yontere nde Ali Diallo andirteedo buntu fu mo kepuden o suko artiste gondo duansa ndane diri o e makko do kabaru kanke hore makko kabaruji makko hono o warde e jimi hedum woni ko halatbe jimi makko di tidallaji di o hawri e nafangaaji de hebe en dum fu o holiti en kali do hala déplacer en hedum woni ko be gondi wadneri duansa ton e hono himbe duansa e cakkitiribe na bisimiribe en dum fu o holiti en ko be ngadana ko be mballira e kanke hore makko ko wadi e ko duansan ko be fu ngadani be himbe no ka fadde meden sedude en kedotomo do jidan jimon goji mini en
ah okay inshallah sakira be ambe yewe ko hebi kam sara be ambe yewe ko hebi kam suwaji do kam fu he do na jala kam modon ji do kam fu mi do yur mini dum alla bawdo to do odo neuna na kam ko ngondu mi jonim Okay, mi salmini o mi jowti on sanne sanne weltane kom. Okay, mi jowti on fuf suka e modo debbo e gorko. Salam aleikum.
Bolte fa minen de min jowti ma sanne mi belte ke sanne jabude ma notade e lande amen Allah holle en wakkati goddo. Bolte fa minen de min jowti ma sanne mi belte ke sanne jabude ma notade e lande amen Allah holle en wakkati goddo.
Sen yuri e ribrik goto en ja e ribrik goddo e joni en jotteke ko men biata bandul yontere ko do handen ana wawi latade kisinowo jango ngolun bandul ngol min amini on yontere de on wana ko ngol bolol tan fuburile wattu mo gonden joni o mo himbe cendete hakkilaji bondi ngoni do himbe yogabe do lenyi yogaji e dun sabe ngol bandul ana holla wide nafa won e mudun e ko do handen ana wawi latade bilto jango ana wawi latade nafo jango kudo bisima don fa keben koro gol bandol kejaado meden gonato bayangara to kanko Adama Jigiba o landondiri e gorko mawdo chaayido e inde ande gondo ton nanodire Umar an mo jodi le o nokku Umurwel Sambo dondo Mali dondo malado dondo kedden nako Adama Jigiba landondiri e Umar an
ko wi ko kodo hande kanyo woni dugule jango ko wi kodo hande kanyo woni bilto jango dum do en go didde fo ana yaade bilto e londo tol dum fuu goto fuu fulfulde me fuu walda ko do hande woni jom saare jam donc a hal am le ensemble instrumental galaje hambode neddo sa marata ko do saare ma waawa maunude sa marata ko do saare ma waawa yirwude sa marata ko do saare ma waawa hebde yirwere e jawdi ko do ni watata jawdi so saare weli yimbe fuu ora an laati de jom saare jonka a hebi fuu ko nafata an jom saare sa hebi ko do saare yirbi homo nafata sona an jawdi don hebete andal do hebete moddere do hebete yirwere do hebete sa yiyama den banyagara bantineje baba dom worongo dem sarnde dom koromo en fuyda andido bantineje ko wiya ko biri bar bantineje ko baba dom kanyun tuti bantineje do tamgoro tagal bante doctor to wiyete tamgoro do e tontode ko bayngare je baba domo kanyum tuti baba domo o yo mamma domo sala kambe tuti bantinete do nanno futanko o wari kaindu wari ko warno ko o wari jipado o wari halfinade hore mako habbe du wallimo e kun gogono kansay o punselen wo sala be fu yo habbe no kanyum walli tijani amad saidu su jodi bayngar nanno su jani amad ko don o wallama o lati o ati dugle mine arande biden jaba hala mo ene jaba hala sarabe ene jaba hala mawrabe ene jaba hala nodu fu tindo mi so jab so watami lawol bo wala mi den jaba dum wadi mi neddo hande suba bi joni be jida mawde jati so neddo sa yi a teddini gije bamma a hursini gije inama inama e baba kursinda sa hursinda inama e baba a hursinde gije bamma non mi ko kala suka be tinno batene mali o jungo mabbe woni adno ka ko heddoto wala sayi mali mujina fa ono ngare on tayi won mujimbe ko so mujina ka fu on tawata sudu babu en fu en jendi ma ta handen de mali jango en fu en pute sudu babu tinne bayde ton labbi tinne bayde ton golle tinne bayde ton andiyaji lobbi ngatto e hore modon yalla mali men jango ana yiruba yalla mali men jango ana yidi ka ba sabo men mali lato hono ne jidden saga alma sabo mo ona yimbe jene tinne de dewo Allah dewo saram ok
sakira mino milon kebi fama e gol bandol gol Umar an holliti en koromudun kanko gorko mawdo chaayido gondo to bayngara to e Adama Jigiba lanundir e makko tiagal ko holliti en korongol bandol ko do hande an way latade bilto jango na nafo jango ko hokki du sukabe jokkolbe hakkilaji lobbi e mbi on waji ke dum ben ko way nafude dum ben ko way nafude leydi meden di sakira do kadude en yewtere fabondirende Ousmane Niali Bouli kany wondo palil halado e to boggi jande to ajara tarare woni on to micciti to wide fabondiren kanyi emission gaji amen goddina yowtireji goddi o don ba hebu dum en do www.studiotamane.org emission gaji di mbaw on do hebu de do groupe WhatsApp fa kebon dun kina bamon e numero 75 99 76 19 nyoton do icon WhatsApp e njotodon na do site kanyi page Facebook sekrabe hedi be don gon le malfu e mangal mudum en beltini on san e hedade e studio tamane on jaram. Thank you.